Asuka nje silunjwe nono Gibele isidudla mama Isidufu sakushisa mama Mina ngihamba nawe mama Uvule uyayivala mama Uzogibele isidudla mama Isidufu sashisa mama Mina ngihamba nawe mama Asuka nje silunjwe nono Gibele isidudla mama Isidufu sakushisa mama Mina ngihamba nawe mama Uvule uyayivala mama Uzogibele isidudla mama Sashisa mama, mina ngihambe nawe mama
Basempasifikinini bonke bayakhala bathi ngenza isiphithiphithi Yiba keep up busy, uchere ufuna ujeza phansi kulethu kubhizi Ngimoto etshontsha imali seba ngibiza ufedelite Uchere isikolokolo, ujeza ngesikoloto Mephuza nogologo uthanda ugobisa neqolo Drip is too much sengidlula nanesopho Sikutakazela ma ungena shey ifono
Uthi uyangifila, sekwenzakalani, funa ukunginika Mina eminindaba, uthi uyangikhipha, ngasifaka bani Ufuna umshado, mina ngifuna imali Uthi ufuna impahla, into engakanani Shisa kantina, vele duma ikhanda Finga ngakini, noma engithanda Ungenama, tshela mina ufuthenga ngani Uthi uyangifila, sekwenzakalani Funa ukunginika, mina eminindaba Uthi uyangikhipha, ngasifaka bani And ufuna umshado, mina ngifuna imali Uthi ufuna impahla, into engakanani Shisa kantina, vele duma ikhanda Finga ngakini, noma engithanda Ungenama, tshela mina ufuthenga ngani Asuka nje silunjwe nono Gibele isidudla mama Isidufu sakushisa mama Mina ngihamba nawe mama Uvule uyayivala mama Uzogibele isidudla mama Isidufu sashisa mama Mina ngihamba nawe mama Asuka nje silunjwe nono Gibele isidudla mama Isidufu sakushisa mama Mina ngihamba nawe mama Uvule uyayivala mama Uzogibele isidudla mama Isidufu sashisa mama Mina ngihambe nawe mama
Mama, mina ngihambe nawe mama